1, 2, 3.
Asibe nalolu daba sikuthembiselona njengoba ke National Consumer Commission siqale izingxoxo zokubonisana nezinkampani ezikhiqiza izimoto. Lokhu ke emva kokuba zenyuka amawala izibalo zezimoto ezibuyiselwa emuva ngenxa yezathu ezahlukene ezibeke engcupheni ukuphepha kwabanini bazo. Phakathi kwezinto ezibe yimbangela yokubuyiselwa emuva kwezinye zezimoto kubalwa amabhande, amapump kawoyela nezivikeli zezingozi phecelezi ama airbags. UPhetho Ntaba ukhulumela yona iNational Consumer Commission naye njengama nje la ohlelweni Phetho asibangakhulu asikubingelele ohlelweni
asibingelele kuthuso kwakhe sibonye sesikhathi sine sa Consumer Commission
ngirayt mangithi ninokhathazeka ngenxa yokuthi uma lokhu kungenziwa ukuthi lezi imoto ibuyiselwe emuva kungenzeka kubeke ingcupheni abanini bazo
ukwenzile bhuti wami injongo ye Consumer Protection Act when sibheka u section 60 ukuthi lapho abakhiqizi bama products nawaphi na eNingizimu Afrika noba labo bawathatha ngaphandle uma uyibona ukuthi kukhona okungahambi kahle ngaleyo product umthetho uyabavumela ukuthi abatshele abathengi batshele nama regulators now if umthengi uma se announce i recall njengale namanye ama recalls aza yena athi kade ngishayela le moto ngine 2 years ayikazi kunikeze inkinga asiyazi ukuthi inkinga ingafika kuphi noma ingafika ngesiphi isikhathi so when we recall siqinisekise ukuthi si preventa lokho okungekenzeki kuwe as umshayeli noma abanye abashayeli bemoto endleleni
Yeah, ngiyazi kubalikelile lokho oqedwe ukusho ngoba kungenzeka umuntu athi hayi mina ngi happy nje indaba sekuthiwa le product yami ngiphendisele emuva so uma umntesho njalo niyaqhubeka insist ukuthi akube njalo
Okubalekile budwa ukuthi umthengi ngamunye akaphephe endleleni ngoba if umuntu akayibuyiseli imoto asikhulume lana nge airbag sikhulume ngama handbrakes noma ama brakes emoto rather lokho kusho ukuthi shoot ama brakes wakho afaile sibe si announcele i recall ngeshwa nangebhadi mhlambe umthetho angekukuvikele lapha sikhuluma nge value chain kwi consumer protection lapha sikhuluma futhi ngama insurances ngoba if uyitholile i notification from i supplier yakho wayithola i recall notification noma isimemezelo from National Consumer Commission wabe wena ezomthengi uthi ayiqha mina ngise right angeke ngikwenze lokho asingeke sifise ukubona abashayile endleleni bengaphephile that is why sizohleli sikhuluma nemisakazo efana nokhozi ukuthi sine recall besacela ukukhuluma nabalaleli sicela ukukhuluma nabathengi in general okubalekile nje ukuthi thatha leyo product uyibisele emuva so that izokubaza kwazi ukuthi bayilungise bayilungisa for free okwakho nje ukuthi ubhuke in imoto uyibuyisele emuva bayithathe bayilungise lo few hours less imoto kubo emva koko uzothola uzoqhubeka uhamba ngemoto ephephile
okay so statement nithe niyaqhubeka ukusebenza niyaxoxisana nazo lezi nkampani zikuliphi izinga njengamanje ingxoxo eninazo ngamanye uma sengifuna ukuthola la ukuthi uma nixoxisana nabo bakwamukela kanjani ngoba mhlawumbe ngaba nalesithombe sokuthi ewu kuzothiwa thina izinto esikhiqiza azikho ezingeni njalo njalo
ibikade ikhona leyo nto uma sixoxa nabo when we started really you know enforcing ECPA from far back siyakhumbula ngesikhathi se Fort Cooker you know lapho ama manufacturers would really say uba siya announce ukuthi sine recall lokho kusho ukuthi abantu bazowabaleka ama product wethu eqinisweni ukuthi uma i manufacturer noma umkhiqizi sithi product yam ayiphephile sicela nibuyisele emuva they would have tested the product mhlambe from start to beginning but even after say kuma shelves they continue the test all my products lawo kodwa ekwenzayo kwi brand ukuthi i brand lena ithatha i ownership ukuthi i product yethu ayiphephile ibuyise sizokwazi ukuthi siyilungise but labo abakhetha ukuthi bathi mhlambe no asizuyitshela i National Consumer Commission two things okuqala bafaka abathengi noma abayebo abathengi le product yabo in danger okwesibili lokho kusho ukuthi bazama ukubaleka i Consumer Protection Act noma uqanduva i responsibility eza ne act ngokunokwayo and unfortunately lapho siyithola ukuthi ngempela intshoso ukubaleka umthetho noma bafuna ukuthi igama labo le associatewe le product engaphephile ibe iproduct yabo kulapho khona singathanda asithando asisheki kakhulu lapho sina sa consumer commission we investigate of course sithatha i supply to the tribunal oka manje umthetho uyabovumela ukuthi yebo producer ama product noma imikhiqizo ephephile for isikhathi kepha lapho i product yapho ubona ukuthi ayiphephile phakamisa isandla uthi product yami ayiphephile mthengi nawe NCC sicela abathengi bayibuyisele emuva of course it's going to cost you but it's going to cost you less than ukuthi sithathe investigate and take you to the tribunal and what could happen to ama consumers uma beqhubeka besebenzisa i product yakho bengazi ukuthi iphephile noma ayiphephile while wena uyazi ukuthi ayiphephile
Okay so sisiphetha nje sikhona isikhathi ke ibekela sona inkampani uma ngabe zibhekene nesimo sifana nalesi ukuthi ngamanye amazwi akuphelele isikhathi ibe lenkinga yenu senilungisile
Look kwamanye ama products ku dependa ku availability ye yama parts for example asikhulume ngemoto lapho khona mhlawumbe bazathi airbag bathi mhlawumbe sisalinde ama parts from abroad okubalekile nje ukuthi basazise sazise sama consumers and of course abaxoxa nama consumers ukuthi i product ilona izoba khona ini i part lena koma fast moving goods lapho sikhuluma ngokudla mhlawumbe into zokuthambisa umzimba kanjalo i product ayisuke kuma shelves immediately the announcer i product ayisuke kuma shelves and of course thina ke sizokhuluma nama consumers aphethelwe yo product leyo and we can only close i recall apha uma besitshela besithi lokhu we had about 128,000 sesibuyisele noma sithole emuva 124 they about we then assume ukuthi amanye ama products aphelile abesezandleni zama consumers but asivali singekabe convinced ukuthi ama consumers ayibuyisele i product emuva ngoba after i recall siyashala futhi sixoxe nabo babuye basinikeze i periodic response noma i feedback ukuthi siwathathile ama products sithole anga nayi i feedback from ama consumers i resistance here and there and then siphinde sibuye siyokhuluma nabo noma bathi mhlambe yes we've got everything we have fixed everything bese siyivala ke i recall
okay no kuyezwakala Petra sibambe lapho dadewethu makhulu ngesikhathi sakho
Asibonile
buta. All right, uPetho Ntaba ukhulumela yona iNational Consumer Commission. Lodwa ngilithathayo elibalekile la ukuthi uma ngabe iproduct noma umkhiqizo ngesisho njalo, umkhiqizo onawo ungathokozile ngawo, ungahlali nawo uthi hayi mina uright lo mkhiqizo for mina ngoba ungakwenzeka ubhekane nenkinga ngokuhamba kwesikhathi bese ungavikeleki ngokomthetho. Okay? Asikubele phambili naluhlelo basikubebonda 12 minutes to 7 njengamanje.